Ijaha lakomnyama ubambile umfana kaMdluli sebekile okunye okutsha azoliphawulela khona abalaleli. Bakubuze abalaleli, udakwa ngaphi ekhaya Steni?
Uyaphansi le nkaya emagusini. Sembuyile njalo lengoma ezimnandi. Sengikhiphe ezinye ingoma ezimnandi egoqela ingoma ye-Highlander ethi Thimu Yezwelonke. Ikhona enye ingoma layo futhi ethi Bambiza Ngomalume, ikhuluma ngomalume. Zikhona ezinye zesonto, lezinye ezeculture.
Ngakhe umculo wakho uthiwani Mdluli?
Mina ngicula kakhulu i-afropop. Iphinde futhi ngicule ingoma zokukholwa ezesonto. Ngibuye futhi ngicule ingoma ezeculture lapho sivela khona ezomdabuko.
Uthandazi uthanda ubonga abalandeli bakhe abamxoxayo bethenga umculo wakhe.
Ngithanda nje usekelo lwenu elilenzayo. Kuyabonakala nje banenganyana abantu abalandeli umculo wami khona ekhastini YouTube nakwezinye indawo zonke nje.
Labafuna ukuthenga umculo kaSteninyati lewuthola emakhasini ebulenzini be-internet.
Kubo Spotify, Steninyati, YouTube, Steninyati, Facebook, Steninyati, lakuyo yonke indawo kwi-internet ungathayipha Steninyati, uyangithola khona lapho.
Bese ikwethisela uSteninyati othula i-afropop nengoma zokholo kuthelo waza The Friday. Igama lamwenza Jesus Banda sibe nenhlelasonto elijulela.
Oh, Yeah.